noqotay safiye jacaylkiisa nadaaf badan silsilada laf dhabartiyo onnahayga sahansaday moqotay safiye jacaylkiisa nadaaf badan sila dalf dabartiyo wadnahayga sahansaday into ego siaday soo halista berkiyo sadrigiyo naftura adi kuma sugaya kugumana sahuyaya kugumana sahuyaya adikuma sugaya kugumana sahuya yanmo kugumana sahuya so so maani asina hayga dheera hasal dhigo chaayil kuye hasal dhigo chaayil kuye asina hayga dheera hasal dhigo chaayil kuye hasal dhigo chaayil kuye
asal digo chaayil kuye asal digo